this one a boom tune. Original General. Kila siku kunitenda umegoma ata denda toka morning to night why girl. Kafiga bado kako kananita. Macho na kisura kama vile chanita. Ay, tuende basi hata kwa zita. Nywele na kipua nikicheki unafuta. Girl!
Baby tukutane badaye. Kila siku cheki tu badaye. Kama hutaki tukatae. Sio kila siku tu badaye.
Baby tukutane badaye. Kila siku cheki tu badaye.
Tell me girl if you love me now. Monday to Friday let me know. Tell me girl if you love me now. Utulize kama yo baby let me know.
Kafiga bado kako kananita. Macho na kisura kama vile chanita. Ay, tuende basi hata kwa zita. Nywele na kipua nikicheki unavuta.
Girl!
Baby tukutane badai. Kila siku cheki tu badai. Kama hutaki sukatai. Sio kila siku tu badai.
Baby tukutane badai. Kila siku cheki tu badai.
Kama hutaki sukatai. Sio kila siku tu badai.
Baby tukutane badai. Kila siku cheki tu badai. Kama hutaki sukatai. Sio kila siku tu badai.
Baby tukutane badai. Kila siku cheki tu badai.
Kama utaki sukatai. Sio kila siku tu badai.
Something but takes it.
Tukutane badaye, kila siku cheki tu badaye. Kama hutaki sukatae, sio kila siku tu badaye.
Baby tukutane badaye.
Kama hutaki sukatae.
Boomtune Production.